Nehemiya isahluko 1 verse 1. Amazwi kaNehemiya indodana kaHakaliya kwathi ngenyanga kaKhisilevu ngonyaka wamashumi amabili ngisendlini yenkosi yaseShushani. Verse 2. Kwafika uHanani omunye wabafowethu yena nabantu bakwaJuda ngabuza ngabaJuda ababesele besindile ekuthunjeni nangaseJerusalema. Verse 3. Bathi kimi, insala eseleyo ekuthunjweni lapho ezweni isekuhluphekeni okukhulu nasehlazweni, ugange lwaseJerusalema lubhidliziwe namasango alo abshisiwe ngomlilo. Verse 4. Kwathi lapho ngiza lawo mazwi ngahlala phansi ngakhala izinyembezi ngalila izinsuku ezithile ngazila ukudla ngakhuleka phambi kukaNkulunkulu wezulu. Verse 5. Ngathi ngiyanxusa Jehova uNkulunkulu wezulu, wena uNkulunkulu omkhulu nowesabekayo ogcina isivumelwane nomusa nabakuthandayo nabagcina imiyalo yakho. Verse 6. Ukuba indlebe yakho ilalele namehlo akho avuleke ukuze uzwe umkhuleko wenceku yakho engukhuleka phambi kwakho ngalesi sikhathi imini nobusuku ngenxa abantwana bakwa-Israyeli izinceku zakho, lapho ngivuma izono zabantwana bakwa-Israyeli esone ngazo kuwe, yebo nami nendlu kababa sonile. Verse 7. Senzile kabi kakhulu kuwe, asigcinanga imiyalo nezimiso nezahlulelo wayala ngakho inceku yakho uMose. Verse 8. Ake ulikhumbule izwi wayala ngalo inceku yakho uMose ngokuthi, uma niphambuka mina ngiyakunihlakazela phakathi kwezizwe. Verse 9. Kepha uma nibuyela kimi nigcine imiyalo yami niyenze, noma abaxoshwe benu bebesemajukujukwini ezulu ngiyakubabutha lapho nokho ngibayise endaweni engiyikhethe ukubeka igama lami kuyo. Verse 10. Bayizinceku zakho nabantu bakho obahlengile ngamandla akhe amakhulu nangesandla sakhe esiqinileyo. Verse 11. Ngicela Nkosi ukuba indlebe yakho izwe umkhuleko wenceku yakho nomkhuleko wezinceku zakho ezithokoza ngokwesaba igama lakho. Uhlahlamelise inceku yakho namuhla, uyinike umusa emehlweni alomuntu. Bheka, ngangingumphathisitsha wenkosi. UNehemiya isahluko 2 verse 1.
Kwathi ngenyanga kaNisani ngonyaka wamashumi amabili ka-Aritahishashita inkosi, iwayini laliphambi kwakhe, ngaliphakamisa iwayini ngalinika inkosi, ngangingazange ngibiphe phambi kwayo.
Verse 2. Inkosi yathi kimi, ubuso bakho bubipheleni lokhu ungaguli na? Lokhu kungudabuka kwenhliziyo kuphela, ngase ngesaba kakhulu. Verse 3. Ngathi enkosini, mayime njalo inkosi, ubuso bami bungebiphe ngani lapho umuzi indawo yamathuna obaba uchithekile namasambo awo eshiswe ngomlilo na? Verse 4. Yayisithi inkosi kimi, ukhala ngani? Ngase ngikhuleka kuNkulunkulu wezulu. Verse 5. Ngathi enkosini, uma kukuhle enkosini, uma inceku yakho ifumene umusa emehlwane akho, ungivumele ukuba ngiye kwaJuda emzini wamathuna obaba ukuba ngiwuvuse. Verse 6. Inkosi yathi kimi, inkosikazi ihlezi eceleni kwayo, uhambo lwakho luyakuba isikhathi esingakanani nokubuya kuyakuba nini na? Kwaba kuhleke enkosini ukuvuma ukuba ngihambe ngayitshela isikhathi esithile. Verse 7. Futhi ngathi enkosini, uma kukuhle enkosini manginikwe izincwadi kubabusi phesha komfula ukuze bavume ukuba ngidlule ngize ngifike kwaJuda. Verse 8. Kanye nencwadi ku-Asafa ongumlindi hlathi lenkosi ukuba anginike imithi yemishaya amasango enqaba ehlangene nethempeli neyogange lomuzi neyendle engiyakungena kuyo, inkosi yanginika lokhu ngokwesandla esihle sikaNkulunkulu wami esasiphezu kwami. Verse 9. Ngase ngifika kubabusi phesha komfula ngabanika izincwadi zenkosi, inkosi yayithume nami izinduna zempi naba mahashi. Verse 10. Kepha lapho Moroni uSanibhalati noTobhiya inceku ka-Amoni sebezwile lokho, kwaba kubi kakhulu kube ukuthi kufika umuntu kufuna inhlalakahle kwa-Israyeli. Verse 11. Ngase ngifika eJerusalema ngahlala khona izinsuku ezintathu. Verse 12. Ngavuka ebusuku mina nabantu abathile abayingcosana, angitshelanga muntu lokho uNkulunkulu akubeke enhlizweni yami ukuba ngikwenzele iJerusalema. Futhi kwakungekho silwane nami ngaphandle kwesilwane engangikhwele kuso.
Verse 13. Ngaphuma ngesango lesigodi ebusuku ngaya emthonjeni kaDrago nasesangweni lomquba ngabuka izingange zaseJerusalema ezazibhidliziwe namasango alo ayeshiswe ngomlilo.
Verse 14. Ngase ngikhuphukela esangweni lomthombo nasechibini lenkosi, kepha kwakungekho ndawo yokuba kudlule isilwane engangiphezu kwaso. Verse 15. Ngangikhuphula umfudlana ebusuku, ngabuka kugange ngaphenduka, ngangena ngesango lesigodi, ngaphindela emuva. Verse 16. Ababusi babengazi lapho ngangiye khona
nengikwenzileyo, futhi
ngangabatshelanga abajuda nabapristi nabakhulu nababusi nabanye ababewenza umsebenzi. Verse 17. Kepha ngase ngithi kubo, niyayibona inhlupheko esikuyona, lokhu iJerusalema lichithekile namasango alo eshiswe ngomlilo. Wozani sivuse ugange lwaseJerusalema ukuba singabe sisaba yihlazo. Verse 18. Ngabatshela ngesandla sikaNkulunkulu wami esasihlezi phezu kwami, nangamazwi enkosi eyayiwakhulume kimi, bathi masisuke sakhe, beqinisela izandla zabo lo msebenzi. Verse 19. Kepha lapho uSanibhalate, uMoroni noTobhiya inceku yakwa-Amoni noGeshemu wase-Arabhiya bezwa lokho, basihleka usulu, basidelela bathi, yini lokho enikwenzayo na? Niyakuyihlubuka inkosi na? Verse 20. Ngase ngibabuyisela amazwi ngathi kubo, uNkulunkulu wezulu uyakusiphumelelisa, ngalokho thina zinceku zakhe siyakusuka sakhe, kepha nina aninasabelo nalungelo nasikhumbuzo eJerusalema. UNehemiya isahluko 3 verse 1.
Kwasuka u-Eliyashibu umpristi omkhulu nabafowabo abapristi balakha isango lezimvu balingcwelisa bamisa izivalo zalo, yebo kwaze kwaba nasembhoshongweni waseHameya babe ungcwelisa kwaze kwaba nasembhoshongweni waseAnaneli.
Verse 2. Eceleni kwakhe kwakha abantu baseJerikho, nasekuceleni kwabo kwakha uZakuri indodana ka-Imri. Verse 3. Isango lezinhlanzi lakhiwa ngamadodana kaHasenawa abekamishalo yalo, bamisa izivalo zalo nezihluthulelo zalo nemigoqo yalo. Verse 4. Eceleni kwabo kwalungisa uMeremoti indodana ka-Uriya kaHakhosi. Eceleni kwabo kwalungisa uMeshuluma indodana kaBerekiya kaMeshezabeli. Eceleni kwabo kwalungisa uSadoki indodana kaBahana. Verse 5. Eceleni kwabo kwalungisa baseTekoa, kepha abakhulu babo abafakanga izintamo zabo emsebenzini wenkosi yabo. Verse 6. Isango elidala lalungiswa nguJoyada indodana kaPhaseya nangumeshulamu indodana kaBesedeya. Babeka imishalo yalo, bamisa izivalo zalo nezihluthulelo zalo nemigoqo yalo. Verse 7. Eceleni kwabo kwalungisa uMelathiya waseGibiyoni noJadoni waseMoronoti, amadoda aseGibiyoni naseMispa phansi kwesihlalo sombusi phesheya komfula. Verse 8. Eceleni kwabo kwalungisa u-Iziyeli indodana kaHarihaya wabakhandi begolide. Eceleni kwakhe kwalungisa uHananiya wabathaki, baliyeka iJerusalema kwazi kwaba sogangeni olubanzi. Verse 9. Eceni kwabo kwalungisa uRefaya indodana kaHure umbusi wengxenye yesifunda saseJerusalema.
Verse 10. Eceleni kwakhe kwalungisa uJedaya indodana kaHarumafi malungana nendlu yakhe. Eceleni kwakhe kwalungisa uHathushi indodana kaHashabineya. Verse 11. UMalikiya indodana kaHarimi noHashubi indodana kaPahati Moabi balungisa elinye ibanga nomboshongo wamaziko.
Verse 12. Eceni kwabo kwalungisa uShalumi indodana kaHoleheshi umbusi wengxenye yesifunda saseJerusalema yena namadodakazi akhe. Verse 13. Isango lesigodi lalungiswa nguHanuni nabakhe zanowa balakha bamisa izivalo zalo nezihluthulelo zalo nemigoqo yalo nezingalo eziyinkulungwane zogange kwazi kwaba sesangweni lomquba. Verse 14. Isango lomquba lalungiswa nguMalikiya indodana kaRekabi umbusi wesifunda saseBhethi Hakeremi walakha wamisa izivalo zalo nezihluthulelo zalo nemigoqo yalo. Verse 15. Isango lomthombo lalungiswa nguShalumi indodana kaKholi Hoze umbusi wesifunda seMispa walakha walifulathela wamisa izivalo zalo nezihluthulelo zalo nemigoqo yalo nogange lwasechibini laseShera ngasensimini yenkosi kwazi kwaba sezikhweleni ezehla emzini kaDavide. Verse 16. Emva kwakhe kwalungisa uNehemiya indodana kaAzibuki umbusi wengxenye yesifunda saseBhetisuri kwazi kwaba sendaweni malungana namathuna kaDavide nasechibini elimbiweyo nasendlini yamaqhawe. Verse 17. Emva kwakhe kwalungisa amaLevi uRehumi indodana kaBani eceni kwakhe kwalungisa uHashabiya umbusi wengxenye yesifunda saseKeyila esifundeni sakhe. Verse 18. Emva kwakhe kwalungisa abafowabo uBhavayi indodana kaHenadadi umbusi wengxenye yesifunda saseKeyila. Verse 19. Eceni kwakhe kwalungisa uEzeri indodana kaJeshua umbusi waseMispa elinye ibanga malungana nomango oya endlini yesikhali enqutshini. Verse 20. Emva kwakhe kwalungisa nokulungisa uBaruki indodana kaZabayi elinye ibanga kusukela enqutshini kuze kube semnyango wendlu kaEliyashib umpristi omkhulu. Verse 21. Emva kwakhe kwalungisa uMeremoti indodana kaUriya kaHakosi elinye ibanga kusukela emnyango wendlu kaEliyashibi kuze kube sekugcineni kwendlu kaEliyashibi. Verse 22. Emva kwakhe kwalungisa abapristi abantu basethafeni. Verse 23. Emva kwabo kwalungisa uBenjamini noHashubi malungana nendlu yabo. Emva kwabo kwalungisa uAzariya indodana kaMahaseya kaAnaniya eceleni kwendlu yakhe. Verse 24. Emva kwakhe kwalungisa uBinuwi indodana kaHenadadi elinye ibanga kusukela endlini kaAzariya kuze kube senqutshini kuze kube nasegumbini.
Verse 25. UPhalali indodana kaUzayi wayemalungana nenqubu nomboshongo ophumeleleyo endlini yenkosi engasenhla ngasegcekeni lecilongo. Emva kwakhe nguPhedaya indodana kaPharoshi. Verse 26. AmaNethini ayehlezi e-Ofeli kwaze kwaba sendaweni malungana nesango lamanzi ngasempumalanga nomboshongo ophumeleleyo.
Verse 27. Emva kwakhe kwalungisa abaseTekoa elinye ibanga malungana nomboshongo omkhulu ophumeleleyo kwazi kwaba sogangeni lwase-Ofeli. Verse 28. Phezu kwesango lehashi kwalungisa abapristi kwaba yilona lowo malungana nendlu yakhe. Verse 29. emva kwabo kwalungisa uSadoki indodana kaImeri malungana nendlu yakhe. Emva kwakhe kwalungisa uShemaya indodana kaShekaniya umlindi wesango lasempumalanga. Verse 30. Emva kwakhe kwalungisa uHananiya indodana kaSheremiya noHanuni indodana yesithupha kaSalafi elinye ibanga. Emva kwakhe kwalungisa uMeshulamu indodana kaBerekiya malungana nekamelo lakhe.
Verse 31. Emva kwakhe kwalungisa uMalikiya omunye wabakhandi begolide kwaze kwabasendlini yamanethini neyabathengi malungana nesango lokubala kwaze kwaba nasekamelweni eliphezulu lasegumbini.
Verse 32. Phakathi kwekamelo eliphezulu lasegumbini nesango lezimvu kwalungisa abakhandi begolide nabathengi. Nehemiya isahluko 4 verse 1. Kepha kwathi lapho Santibhalati esezwile ukuthi sabe siluvusa ugange, wathukuthela, wavutha ulaka, waklolodela abaJuda. Verse 2.
Wakhuluma phambi kwabafowabo nempi yaseSamariya wathi, benzani laba abaJuda abangenamandla na? Bayekwe bebodwa na? Bahlabe yini? Bakuqede ngosuku na? Bavuse amatshe emfuthumfuthwini yamabibi lokhu eshisiwe na? Verse 3. UThobhiya waka-Amoni wayengakuye wathi, yebo, nalokho abakwakhayo uma kukhuphuka impungushe yakulubhidliza ugange lwamatshe abo.
Verse 4. Yizwa Nkulunkulu wethu, ngokuba sidelelekile, ubuyisele inhlamba yabo phezu kwamakhanda abo, ubanikele ukuba baphangwe ezweni lokuthunjwa.
Verse 5. Ungalisibekeli icala labo, masingesulwa isono sabo phambi kwakho, ngokuba bakucunulile ngaphambi kwabakhi.
Verse 6. Sase savuka ke ugange lonke, ugange lwahlanganiswa kwaze kwagamanxa, ngokuba abantu babenenhliziyo yokusebenza.
Verse 7. Kepha kwathi uSanibhalati noThobhiya nabase-Arabhiya nabaka-Amoni nabase-Ashidodi sebezwa ukuthi ukulungiswa kwezingange zaseJerusalema kuqhubeka nokuthi izimfa seziqale ukuvalwa, bathukuthela kakhulu.
Verse 8. Beza ugobe ukuba bayokulwa neJerusalema balilimaze.
Verse 9. Kepha sakhuleka kuNkulunkulu wethu sabamisela abalindi imini nobusuku ngenxa yabo.
Verse 10. UJuda wathi, amandla abathwalayo aphelile, amabibi maningi, asisenakulivusa ugange. Verse 11. Abamelele nathi bathi, abayukwazi, abayukubona siye sifike phakathi kwabo sibabulale sivimbe umsebenzi. Verse 12. Kwathi lapho abaJuda babehlala eceleni kwabo sebefika, bathi kithi kayishumi bevela endaweni zonke, buyelani kithi. Verse 13. Ngase ngimisa ngezansi endaweni ezisemva kogange nakwezisobala abantu ngemindeni yabo benezinkemba zabo nemikhonto yabo nemintsalo yabo. Verse 14. Lapho sengibhekile ngasuka ngathi kwabakhulu nakubabusi nakwabanye abantu, ningabesabi, khumbulani inkosi enkulu nesabekayo, nilwela abafowenu namadodana enu namadodakazi enu nawo mkenu nezindlu zenu. Verse 15. Kwathi lapho izisa zethu sezizwile ukuthi kwazeke kithi nokuthi uNkulunkulu wayeshafisile icebo labo, sabuyela sonke ogangeni, kwaba yilona lowo emsebenzini wakhe.
Verse 16. Kusukela kulolo suku ingxenye yezinceku zami yasebenza emsebenzini, nengxenye yazo yaphatha imkhonto nezihlangu nemtsalo namabhantshi ensimbi ababusi babesemva kwendlu yonke yakwaJuda.
Verse 17. Abavusayo ogange nabathwala imthwalo bazithwesa benza umsebenzi ngesinye isandla nangesinye baphatha izikhali zabo.
Verse 18. Nabakhi bonke babenenkemba ibhincwe ezinkalweni zabo bakha kanjalo owabetha icilongo wayengaseceleni kwami.
Verse 19. Kuba ngangithe kwabakhulu nakubabusi nakwabanye abantu umsebenzi mkhulu ubanzi sahlukene ogangeni omunye okude nomunye. Verse 20. Noma kuyiphi indawo lapho nizwa khona ukubethwa kwecilongo, buthanani khona nize kithi, uNkulunkulu wethu uyakusilwela. Verse 21. Sase senza nathi umsebenzi wethu ingxenye iphethe emkhonto kusukela ekuqaleni kokusa kuze kuphume izinkanyezi. Verse 22. Kanjalo ngaleso sikhathi ngathi kubantu, yilowo nalowo kahlale nenceku yakhe phakathi kweJerusalema ukuba zibe ngabalindi bethu ebusuku zisebenze emini.
Verse 23. Mina nabafowethu nezinceku zami nabalindi abangilandelayo kwakungekho kithi owakhumula izingubo zakhe, yilowo nalowo wayenesikhali esandleni sakhe.
Nehemiya isahluko 5 verse 1.
Kwaba khona ukukhala okukhulu kwabantu nawo umkabo ngabafowabo abajuda.
Verse 2. Ngoba bekhona bathi, thina namadodana ethu namadodazi ethu sibaningi, masithola amabele ukuba sidle siphile. Verse 3. Babekhona nabathi, sibambisile ngamasimu ethu nangezivini zethu nangezindlu zethu, masithola amabele ngenxa yendlala.
Verse 4. Babekhona nabathi, sitshelekile imali yokuthela enkosini ngamasimu ethu nangezivini zethu.
Verse 5. Nokho inyama yethu injengenyama yabafowethu, abantwana bethu banjengabantwana babo, bheka, sithobisa amadodana ethu namadodakazi ethu abe yizigqila, amaye amadodakazi ethu asethotshisiwe futhi awakho amandla ezandleni zethu ngokuba amasimu ethu nezimvini zethu sekungokwabanye. Verse 6. Ngathukuthela kakhulu lapho ngizwa ukukhala kwabo nalawo mazwi. Verse 7. Inhliziyo yami sicabangile, ngathethisana nabakhulu nababusi ngathi kubo, nina nonke nibiza inzalo omunye komunye, ngase ngibiza ibandla elikhulu ngabo.
Verse 8. Ngathi kubo, thina njengamandla esinawo sihlengile abafowethu abajuda ababethengiselwa bezizwe, seniyakuthengisa ngabafowenu bathengiselwe kithi na? Bathula abafumanangazwi.
Verse 9. Ngathi futhi, akukuhle nikwenzayo, beningehambe yini ngokwesaba uNkulunkulu wethu ngenxa yokuthuka kwethu ngabezizwe izitha zethu na? Verse 10. Nami nabafowethu nezinceku zethu sibatsheleke imali namabele, ake siyeke ukubiza lenzalo.
Verse 11. Ake nibuyisele namhlanje amasimu abo nezivini zabo neminqumo yabo nezindlu zabo nengxenye yekhulu yemali neyamabele neyewayini neyamafutha enikubiza kubo kube inzalo.
Verse 12. Base bethi, siza kubuyisela kubo, singabizi lutho kubo, siza kwenza njengokusho kwakho. Ngase ngibiza abaphristi ngabafungisa ukuba benze njengalelo zwi.
Verse 13. Ngavuthulula ingubo yami ngathi, uNkulunkulu makavuthulule kanjalo bonke abantu abangagcini lelizwi ezindlini zabo nasemfuyweni yabo, mabavuthululwe kanjalo babe yise. Lonke ibandla lathi, amen, ladumisa uJehova, abantu basebenza njengalelozwi. Verse 14. Futhi kusukela osukwini engamiswa ngalo ukuba ngibe ngumbusi wabo ezweni lakwaJuda, kwaseminyakeni wamashumi amabili kuze kube senyakeni wamashumi amathathu nambili kaRitashishati inkosi, iminyaka eyishumi nambili, mina nabafowethu asidlanga isinkwa sombusi. Verse 15. Kepha ababusi bokuqala ababephambi kwami babebathwesile abantu bathatha kubo isinkwa newayini kanye namashekeli angamashumi amane esiliva, nezinceku zachachaza phezu kwabantu, kepha mina ngenzanga kanjalo ngenxa yokumesaba uNkulunkulu.
Verse 16. Phezu kwalokho, ngabambelela emsebenzini ogange asithengangazwe zonke izinceku zami zabuthana khona emsebenzini. Verse 17. AmaJuda nababusi abantu abayikhulu namashumi ayisihlanu badla etafuleni lami kanye nabafika kithi bevela kwabeziza basizungezayo. Verse 18. Okwalungiselwa usuku lwabalunge nje kwakuyinkabi nezimvu eziyisithupha ezikhethekileyo. Ngalungisela nezinyoni wayini eliningi nezinhlobo zonke kanye ngezinsuku eziyishumi. Nokho angicelanga isinkwa sombusi ngokuba ubugqila babusinda phezu kwalaba bantu.
Verse 19. Ngikhumbulele Nkulunkulu wami ngengakho konke ngikwenzele laba bantu kube kuhle kimi.
Nehemiya isahluko 6 verse 1. Kwathi lapho Sanibhalati noThobhiya noGeshemu wase-Arabhiya nezinye izitha sebezwile ukuthi ngivusile ugange nokuthi akusasele sikhala noma ngaleso sikhathi ngangakamisi zivale emasangweni. Verse 2. Osanibhalati noGeshemi bathumela kimi bathi, woza sihlangane komunye wemizana yasethafeni lase-Ono. Babehlose ukwenza ukubi kimi. Verse 3. Ngathuma izithunywa kubo ngathi, ngisebenza umsebenzi omkhulu, anginakwehla, umsebenzi buya kumelani, ngiwuyeke ngehlele kini na. Verse 4. Bathumela kane kimi ngaleyo ndlela, ngabaphendula ngokunjalo. Verse 5. USanibhalade wayesethuma inceku yakhe kimi kanjalo, ngokwesihlanu, iphethe incwadi evulekile esandleni sayo. Verse 6. Kwakulotshwe kuyo ukuthi, kuzwakele ezizweni naye uGashimu uthi wena nabaJuda nihlosa ukuhlubuka ongalokhu uvusa ugange ube inkosi yabo, yebo anjalo amazwi. Verse 7. Futhi ubekile abaprofethi ukuba bashumayele ngawe eJerusalema ukuthi uyinkosi kwaJuda, njengokuba lawo mazwi eyakuzwakala enkosini mawuze silulekane. Verse 8. Ngase ngithumela kuye ngathi, azikho izinto njengalezo zishoyo ziqanjwe nguwe enhlizweni yakho. Verse 9. Ngoba bonke babesethusa bethi, izandla zabo ziyakudangala emsebenzini ukuba ungenziwa, kepha manje qinisa izandla zami. Verse 10. Ngase ngiya endlini kaShemaya indodana kaDelaya kaMahetabeli owayezivalele. Wathi, masihlangane endlini kaNkulunkulu phakathi kwethempeli, sivale iminyango yethempeli ngokuba bayakufika ukukubulala, yebo, ebusuku bayakufika bakubulale. Verse 11. Ngathi, umuntu onjengami abaleke na, ngubani onjengami ongangena ethempelini aphile na, angingeni. Verse 12. Ngaqonda ukuthi uNkulunkulu wayengamthumile kepha wakhuluma leso siprofetho ngami eqashiwe ngoThobhiya noSanibhalati. Verse 13. Wayeseqashelwe lokhu kokuba ngesabe, ngenze kanjalo ngone babenombiko omubi bangijivase. Verse 14. Khumbula uNkulunkulu wami uThobhiya noSanibhalati ngalezo zenzo zabo nomprofetikazi uNohadiya nabanye abaprofeti ababengisabisa. Verse 15. Ugange lwaphela ngolwamashumi amabini nanhlanu lwenyanga ka-Eluli ngezinsuku eyingamashumi ayisihlanu nambili. Verse 16. Kwathi lapho zonke izitha zikuzwa lokho, abezizwe bonke abasizungezayo besaba bayetha ngoba babaqonda ukuthi lo msebenzi wawenziwe nguNkulunkulu wethu. Verse 17. Phezu kwalokho abakhulu bakaJuda bathuma ngalezo zinsuku izincwadi eziningi kuThobhiya nezikaThobhiya zafika kubo. Verse 18. Ngoba abaningi bakaJuda babefungile kubo ngokuba wayengumkhwenyana kaShekaniya indodana ka-Ara, indodana uJohohanani yayithathile indodakazi kaMeshulamu indodana kaBerekiya. Verse 19. Bakhuluma ngezenzo zakhe ezinhle phambi kwami, bamukisa kuyamazwi ami, uThobhiya wathuma izincwadi ukungisabisa. Nehemiya isahluko 7 verse 1. Kwathi lapho ugange selwakhiwe, sengimisile izivalo futhi kubekiwe abalindisango nabahlabeleli namalevi. Verse 2. Ngayaleza uHanani umfowethu noHananiya induna yendlu yenkosi ukuba baphathe eJerusalema, ngokuba wayengumuntu othembekileyo, wamesaba uNkulunkulu kunabaningi. Verse 3. Ngathi kubo, amasanga aseJerusalema mawangavula lizishise ilanga, besemi, mabavale izivalo basiqinise, bekani abalindi kwabakhileyo eJerusalema, kube yilowo nalowo emlindweni wakhe, yilowo abe malungana nendlu yakhe. Verse 4. Umuzi wawubanzi ncazombili, wawumkhulu, kepha abantu babengcosana phakathi kwawo, izindlu zingakakhiwa. Verse 5. UNkulunkulu wami wabeka enhlizweni yami ukuba ngibuthe abakhulu nababusi nabantu ukuze babhalwe ngezizukulwane. Ngafumana incwadi yezizukulwane zabakhuphuka kuqala. Ngafumana kulotshiwe kuyo ukuthi. Verse 6. Namba abantwana bezwe abakhuphuke kuthunjweni kubo ababethunjwe nguNebukadinezari inkosi yaseBhabheli. Babuyela eJerusalema nakwaJuda, kwaba yilona lo emzini wakubo. Verse 7.
Abafika noZerubabeli, noJeshua, noNehemiya, noAzariya, noRahamiya, noNahamani, noMoridekai, noBilishani, noMisipereti, noBikivayi, noNehumi, noBahana.
Verse 8. Abantwana bakaParoshi izinkulungwane ezimbili nekhulu namashumi ayisikhombisa nambili. Verse 9. Abantwana bakaShefathiya ngamakhulu amathathu namashumi ayisikhombisa nambili. Verse 10. Abantwana bakwaAra ngamakhulu ayisithupha namashumi ayisihlanu nambili. Verse 11. Abantwana bakaPhahathi Mowabi babantwana bakaJeshua noJowabe izinkulungwane ezimbili namakhulu ayishagalombili neshumi neshagalombili. Verse 12. Abantwana baka-Elamu inkulungwane namakhulu amabili namashumi ayisihlanu nane. Verse 13. Abantwana bakaZathu ngamakhulu ayishagalombili namashumi amane nanhlanu. Verse 14. Abantwana bakaZakayi ngamakhulu ayisikhombisa namashumi ayisithupha. Verse 15. Abantwana bakaBinuwi ngamakhulu ayisithupha namashumi amane shagalombili. Verse 16. Abantwana bakaBebayi ngamakhulu ayisithupha namashumi amabili shagalombili. Verse 17. Abantwana bakaAzigadi izinkulungwane ezimbili namakhulu amathathu namashumi amabili nambili. Verse 18. Abantwana bakaOdonikamu ngamakhulu ayisithupha namashumi ayisithupha nesikhombisa.
Verse 19. Abantwana bakwaBigivayi izinkulungwane ezimbili namashumi ayisithupha nesikhombisa.
Verse 20. Abantwana bakaAdini ngamakhulu ayisithupha namashumi ayisihlanu nanhlanu. Verse 21. Abantwana bakaAtheri kaHezekiya ngamashumi ayisishagalolunye nesishagalombili. Verse 22. Abantwana bakaHashumi ngamakhulu amathathu namashumi amabili nesishagalombili. Verse 23. Abantwana bakaBesayi ngamakhulu amathathu namashumi amabili nane. Verse 24. Abantwana bakaHarifi ikhulu leshumi nambili. Verse 25. Abantwana bakaGibiyoni ngamashumi ayisishagalolunye nanhlanu. Verse 26. Amadoda aseBhethlehema naseNotofa ikhulu namashumi ayisishagalombili nesishagalombili. Verse 27. Amadoda aseAnathothi ikhulu namashumi amabili nesishagalombili. Verse 28. Amadoda aseBhethi Azimavethi ngamashumi amane nambili. Verse 29. Amadoda aseKiriyati Jiharimi naseKefira naseBeyoroti ngamakhulu ayisikhombisa namashumi amane nantathu. Verse 30. Amadoda aseRama naseGeba ngamakhulu ayisithupha namashumi amabili nanye. Verse 31. Amadoda aseMikimasi ikhulu namashumi amabili nambili. Verse 32. Amadoda aseBhetele naseAyi ikhulu namashumi amabili nantathu. Verse 33 amadoda elinye inebo ngamashumi ayisihlanu nambili. Verse 34 abantwana baka Elam omunye yinkulungwane namakhulu amabili namashumi ayisihlanu nane. Verse 35 abantwana baka Haremi ngamakhulu amathathu namashumi amabili. Verse 36 abantwana base Jericho ngamakhulu amathathu namashumi amane nanhlanu. Verse 37 abantwana base Lodi naseHadidi naseOno ngamakhulu ayisikhombisa namashumi amabili nanye. Verse 38 abantwana base Senawa izinkulungwane ezintathu namakhulu ayishagalolunye namashumi amathathu. Verse 39 abapriesti abantwana bakaJedaya abendlu kaJeshua ngamakhulu ayishagalolunye namashumi ayisikhombisa nantathu. Verse 40 abantwana bakaImeri inkulungwane namashumi ayisihlanu nambili. Verse 41 abantwana bakaPashuri inkulungwane namakhulu amabili namashumi amane nesikhombisa. Verse 42 abantwana bakaHarimi inkulungwane neshumi nesikhombisa. Verse 43 amaLevi abantwana bakaJeshua kaKadimiyeli babantwana bakaHodeva ngamashumi ayisikhombisa nane. Verse 44 abahlabeleli abantwana bakaAsafa yikhulu namashumi amane shagalombili. Verse 45 abalindisango abantwana bakaShalum nabantwana bakaAtheri nabantwana bakaThalimoni nabantwana bakaAkubi nabantwana bakaHathita nabantwana bakaShobayi yikhulu namashumi amathathu neshagalombili. Verse 46 amaNethina ngabantwana bakaSiha nabantwana bakaHasufa nabantwana bakaThabawuti. Verse 47 nabantwana bakaKerosi nabantwana bakaSiya nabantwana bakaPhadoni. Verse 48 nabantwana bakaLebana nabantwana bakaHagaba nabantwana bakaShalimayi. Verse 49 nabantwana bakaHanani nabantwana bakaGideli nabantwana bakaGahari. Verse 50 nabantwana bakaRewaya nabantwana bakaResina nabantwana bakaNekoda. Verse 51 nabantwana bakaGazamu nabantwana bakaUza nabantwana bakaPaseya. Verse 52 nabantwana bakaPesayi nabantwana bakaMehuni nabantwana bakaNefushesimi. Verse 53 nabantwana bakaBakibuki nabantwana bakaHakufa nabantwana bakaHarihuri. Verse 54 nabantwana bakaBasiluti nabantwana bakaMehida nabantwana bakaHarisha. Verse 55 nabantwana bakaBarikosi nabantwana bakaSisera nabantwana bakaThema. Verse 56 nabantwana bakaNesiya nabantwana bakaNathifa. Verse 57 abantwana bezinceku kaSolomon ngabantwana bakaSothayi nabantwana bakaSofereti nabantwana bakaPerida. Verse 58 nabantwana bakaJahala nabantwana bakaDarikoni nabantwana bakwaGideli. Verse 59 nabantwana bakaShefathiya nabantwana bakaHathili nabantwana bakaPokereti Hasebayimi nabantwana bakaAmoni. Verse 60 onke amaNethini nabantwana bezinceku kaSolomoni babengamakhulu amathathu namashumi ayishagalolunye nambili. Verse 61 nampa bakhuphuka eThelimela naseTheliharisha naseKerubi naseAdoni naseImeri kepha bebengenakusho izindlu zawoyise nozalo lwabo ukuba babengabakwa Israyeli yini. Verse 62 abantwana bakaDelaya nabantwana bakaTobhiya nabantwana bakaNekoda ngamakhulu ayisithupha namashumi amane nambili. Verse 63 kubapriesti ngabantwana bakaHobaya nabantwana bakaHakosi nabantwana bakaBarizilayi owathatha umfazi
umadodakazi kaBirizilayi wakwaGileyadi wabizwa ngegama lawo.
Verse 64. Labo bafuna ukubhalwa kwabo phakathi kwababhaliweyo ngezukulwane, kepha akufunyanwanga. Ngalokho kwathiwa bangcolile, bakhishwa ebupristini. Verse 65. Umbusi washo kubo kuba bangadli okungcwelengcwele kuze kuvele umphisi one-Urim neThumimi. Verse 66. Lonke ibandla selihlangene lalizinkulungwane engamashumi amane nambili namakhulu amathathu namashumi ayisithupha. Verse 67. Ngaphandle kwezinceku zabo nezincekukazi zabo ezaziyizinkulungwane eziyisikhombisa namakhulu amathathu namashumi amathathu nesikhombisa, babenabahlabeleli besilisa nabesifazane abangamakhulu amabili namashumi amane nanhlanu. Verse 68. Amahashi aba ingamakhulu ayisikhombisa namashumi amathathu nesithupha, iminyuzi yabo yayingamakhulu amabili namashumi amane nanhlanu. Verse 69. Amakamela ayingamakhulu amane namashumi amathathu nanhlanu, iimbongolo zaziyizinkulungwane eziyisithupha namakhulu ayisikhombisa namashumi amabili. Verse 70. Ezinye izinhloko zanikelela umsebenzi. Umbusi wanikelela isikhwama amadarike ayinkulungwane egolide nezitsha ezingamashumi ayisihlanu nezambatho zabapristi ezingamakhulu ayisihlanu namashumi amathathu.
Verse 71. Ezinye izinhloko zawoyise zanikelela isikhwama somsebenzi amadarike ayizinkulungwane engamashumi amabili egolide namamane ayizinkulungwane ezimbili namakhulu amabili esiliva.
Verse 72. Abakunikelayo abanye abantu kwakungamadareka ayizinkulungwane engamashumi amabili egolide namamane ayizinkulungwane ezimbili esiliva nezambatho zabapristi engamashumi ayisithupha nesikhombisa. Verse 73. Base behlalaka abapristi namalevi nabalindisango nabahlabeleli nabanye abantu namanethina naye wonke u-Israyeli emizini yabo. Kwathi lapho inyanga yesikhombisa sifikile, abantwana bakwa-Israyeli babesemizini yabo. UNehemiya isahluko 8 verse 1.
Bonke abantu babuthana njengomuntu munye esigcawini esasiphambi kwesango lamanzi, bakhuluma ku-Ezra umbhali ukuba alethe incwadi yomthetho kaMose uJehova eyale ngawo u-Israyeli.
Verse 2. U-Ezra umpristi wawuletha umthetho phambi kwebandla, abesilisa besifazana nabo bonke ababenengqondo yokuzwa ngosuku lokuqala lwenyanga esikhombisa. Verse 3. Wafunda kuwo phambi kwesicawu esasiphambi kwesango lamanzi kusukela ekuseni kuze kube semini phambi kwabesilisa nabesifazane nababenengqondo yokuzwa. Izindlebe zabantu bonke zalalela incwadi yomthetho. Verse 4. U-Ezra umbhali wayemi ebhesituli lamapulangwe ababelenzele lomgomo, eceleni kwakhe kwakumi uMatithiya noShema no-Anaya no-Uriya noHilikiya noMahaseya ngakwesokunene sakhe nangakwesokhohlo sakhe, ngoPhedaya noMishayeli noMalikiya noHashumi noHashibadana noZakariya noMeshulamu. Verse 5. U-Ezra wayivula incwadi emehlweni abantu bonke kuba wayengaphezulu kwabantu bonke, nalapho eyivula bonke abantu basukuma. Verse 6.
U-Ezra wambonga uJehova uNkulunkulu omkhulu, bonke abantu baphendula bathi amen amen, bephakamisa izandla zabo bakhothama bakhuleka kuJehova ubuso babo bubheke phansi. Verse 7. NoJeshua noBani noSherebiya noJamini noAkubi noShabethayi noHodiya noMahaseya noKelitha noAzariya noJozabati noNahanani noPelaya namaLevi bafundisa abantu umthetho abantu besezindaweni zabo.
Verse 8. Bafunda encwadini emthethweni kaNkulunkulu bephumisela kahle, bachazwa baqondisa okufundwayo. Verse 9. UNehemiya wayengumbusi noEzra umphristi nombhali namaLevi ayebafundisa abantu bathi kubantu bonke, lolu suku lungcwele kuJehova uNkulunkulu wenu, ningalili ningakhali, ngoba bonke abantu bakhala lapho bezwa amazwi omthetho. Verse 10. Wayesethi kubo, hambani nidle okunonileyo niphuze kumnandi, nithumele izabelo kwabangalungiselelwanga lutho, ngoba lolu suku lungcwele kuJehova, ningadabuki, ngokuba injabulo kaJehova iyinqaba yenu. Verse 11. AmaLevi ayesethulisa abantu bonke ethi, thulani ngokuba lolu suku lungcwele, ningadabuki. Verse 12. Abantu bonke bahamba ukuba badle, baphuze, bathumele izabelo, bajabule kakhulu ngokuba babeqondile amazwi babewazisiwe. Verse 13. Ngosuku lwesibili kwabuthana izinhloko zawoyise babantu bonke, nabaphristi namaLevi ku-Ezra umbhali ukuba baqaphele amazwi omthetho. Verse 14. Bafumanisa kulotshiwe emthethweni ukuthi uJehova wayeyalile ngesandla sikaMose ukuba abantwana bakaIsrayeli bahlale emadokodweni ngomkhosi wenyanga yesikhombisa. Verse 15. Bezwakalisa bathumela izwi emizini yabo yonke naseJerusalema lokuthi, phumani entabeni lande amagatsha omnqumo namagatsha omnqumo wasendle namagatsha ombomvana namagatsha esundu namagatsha emithi edumbileyo, nenza madokodo njengokulotshiweyo. Verse 16. Base bephuma abantu balanda lokho bazenzela madokodo, kwaba yilona lowo phahleni lwendlu nasemagcekeni abo nasemagcekeni endlu kaNkulunkulu nasesigcawini sesango lamazi nasesigcawini sesango lakwa-Efrayimi. Verse 17. Ibandla lonke lababuyileyo ekuthunjweni lenza amadokodo lahlala emadokodweni ngokuba kusukela ezinsukwini zikaJeshua indodana kaNuni kuze kube yilolo suku abantwana baIsrayeli babengenzanga kanjalo, kwakukhona ukuthokoza okukhulu kakhulu. Verse 18. Wafunda encwadini yomthetho kaNkulunkulu imihla ngemihla kusukela osukwini lokuqala kuze kube lusuku lokugcina, bagupha umkhosi izinsuku ezisikhombisa ngosuku lweshagalombili kwakungumhlangano ozothileyo njengomthetho. Nehemiya 9 verse 1. Ngalolo suku lwamashumi amabili nane lwaleyo nyanga, abantwana bakaIsrayeli babuthana bazila ukudla benezindwangu zamasaka nothulu phezu kwabo. Verse 2. Inzalo kaIsrayeli yayizahlukanisa nabezizwe bonke, yayimivuma izono zayo nokona kwawoyise. Verse 3. Basukuma endaweni yabo bafunda encwadini yomthetho kaJehova uNkulunkulu wabo ingxenye yesine yosuku. Ingxenye yesine bavuma izono zabo bakhuleka kuJehova uNkulunkulu wabo. Verse 4. Kwase kukhwela ezikhweleni zamaLevi oJeshua nobani noKadimiyeli noShebaniya nobuni noSherebiya nobani noKenani bamemeza ngezwi elikhulu kuJehova uNkulunkulu wabo. Verse 5. AmaLevi oJeshua noKadimiyeli nobani noHashabineyi noSherebiya noHodiya noShebaniya noPethahiya athi, sukumani nimbonge uJehova uNkulunkulu wenu kusukela phakade kuze kube phakade. Malibongwe igama lakho elikhalizimulayo eliphakanyisiwe ngaphezu kwakho konke ukubonga nokudumisa. Verse 6. Wena unguJehova, wena wedwa, wenzile izulu, izulu lamazulu, nalo lonke ibandla lawo, umhlaba nakho konke kukuwo, izilwandle nakho konke kukuzo, ulonda konke nebandla sezulwini likhuleka kuwe. Verse 7. Wena unguJehova uNkulunkulu owakhetha u-Abrahama wamkhipha eHuri lamaKhaledi wamutha igama lokuthi
u-Abrahama. Verse 8. Wafumana inhliziyo yakhe ithembekile phambi kwakho, wenza isivumelwane naye ukunika inzalo yakhe izwe lamaKhanani, nelamaHeti, nelama-Amori, nelamaPherizi, nelamaJebusi, nelamaGirigashi. Wawafeza amazwi akho ngokuba ulungile. Verse 9. Wabona ukuhlupheka kwawo baba eGibhithe, wezwa ukukhala kwabo ngaselwandle olubovu. Verse 10. Wenza izibonakaliso nezimangaliso kuFaro nasezincekwini zakhe zonke nakubo bonke abantu bezwe lakhe, kuba wazi ukuthi babe baqholoshela, wazenzela igama njengalokhu kunjalo nanamuhla. Verse 11. Wahlukanisa ulwandle phambi kwabo, badabula phakathi kolwandle emhlabathini omleyo, nababagxoshayo wabaphonsa otweni njengetshe emanzini anamandla. Verse 12. Wabahola ngensika yefu emini, ngensika yomlilo ebusuku, ukubakhanyisela endleleni ababekuya ukuhamba ngayo. Verse 13. Wehlela entabeni yaseSinayi, wakhuluma nabo usezulwini, wabanika izahlulelo ezilungileyo nemithetho eqinisileyo nezimiso nemiyalo emihle. Verse 14. Wabazisa isabatha lakhe elingcwele, wabayala ngemiyalo ngesimiso nangomthetho ngesandla sikaMose inceku yakho. Verse 15. Wabanika isinkwa esivela ezulwini ngokulamba kwabo, wabakhiphela amanzi edwaleni ngokoma kwabo, wabayala ukuba bangene ukulidla izwe owaphakamisa ngalo isandla sakho ukuba ubanike lona. Verse 16. Kepha bona nawoyise baqholosha benza lukhuni intamo zabo, kabalalelanga imiyalo yakho. Verse 17. Benqaba ukulalela, abakhumbulanga imangaliso zakho wazenza phakathi kwabo, kepha benza lukhuni izinamo zabo, nangokuhlubuka kwabo bamisa induna ukuba babuyele ebugqileni babo, kodwa wena unguNkulunkulu othethelelayo onomusa nesihe, wephuza ukuthukuthela ugcwele isihawu kawubashiyanga. Verse 18. Yebo, lapho bezenzele ithole elibunjiweyo bethi leli linguNkulunkulu wakho owakukhuphula eGibhithe, benza izithuko ezinkulu. Verse 19. Nokho wena ngomusa wakho omkhulu awubashiyanga ehlane, insika yefa isukanga phezu kwabo emini ukuba ubahole endleleni, nensika yomlilo ebusuku ubakhanyisele endleleni ababeya kuhamba ngayo. Verse 20. Wabanika nomoya wakho omuhle ukubafundisa, awugodlanga imana lakho emlonyeni yabo, wabanika amanzi ngokoma kwabo. Verse 21. Wabondla iminyaka engamashumi amane ehlane, kabasulanga lutho, izingubo zabo aziguganga nezinyawo azivuvukalanga. Verse 22. Wabanika imibuso nezizwe owababela khona izindawo ngezindawo, badla izwe likaHironi, izwe lenkosi yaseHeshiboni, nezwe lika-Ogi inkosi yaseBhashani. Verse 23. Nabantwana babo wabandisa ngangezinkanyezi zezulu, wabangenisa ezweni owasho ngalo koyise ukuthi bayakungena ukulidla. Verse 24. Abantwana bangenake balidla izwe, wahlula phambi kwabo abakhe ezweni, amaKhanani wabanikela ezandleni zabo kanye namakhosi abo, nabantu bezo ukuba benze kubo njengokuthanda kwabo. Verse 25. Bathatha imizi ebiyelwe nezelivundileyo, badla izindlu ezingcwele, okuhle konke, imthombo emviweyo, nezivini neminqumo nemithi eminingi yokudliwa, badla-ke basutha, bakhuluphala benama ngobuhle bakho obukhulu. Verse 26. Kepha babengalaleli, bakuhlubuka, balahla unyovane umthetho wakho, babulala abaprofethi bakho abafakaza ngabo ukubabuyisela kuwe, benza izithuko ezinkulu. Verse 27. Wawusubanikela esandleni sezitha zabo ezabahlupha, ngesikhathi sokuhlupheka kwabo sebekhala kuwe. Wena wabezwa usezulwini, nangomusa wakho omkhulu wabanika abasindisi
ababasindisa esandleni sezitha zabo. Verse 28. Kepha sebephumulile babuye benza ukube ebusweni bakho, wawusubashiya esandleni sezitha zabo zaze zabusa phezu kwabo. Kodwa lapho bebuya bekhala kuwe, wena wabezwa usezulwini, wabophula kaningi umusa wakho omkhulu. Verse 29.
Wabaxwayisa ukuba ubabuyisele emthethweni wakho, kepha baqholosha kabayilalelanga imiyalo yakho. Kodwa bona ezahlulelweni zakho ukuthi uma umuntu ezenza uyakuphila ngazo, baphendula ihlombe ngenkani, benza lukhuni intamo yabo abaze bezwa.
Verse 30. Nokho iminyaka eminingi wababebekezelela wabaxwayisa ngomoya wakho ngesandla sabaprofethi bakho, kepha bezwanga, wawusubanikela esandleni sabantu bezizwe. Verse 31. Nokho ngomusa wakho omkhulu awubaqothulanga ubashiyanga, ngokuba unguNkulunkulu onomusa nobumnene. Verse 32. Ngalokho uNkulunkulu wethu, uNkulunkulu omkhulu onamandla wesabekayo, ogcina isivumelwano nomusa, yonke lenkathazo mayingabi incane ebusweni bakho esificile thina, namakhosi ethu nezikhulu zethu, nabaphristi bethu nabaprofeti bethu nawo baba, nabo bonke abantu bakho kusukela esikhathini samakhosi ase-Asiriya kuze kube namuhla.
Verse 33. Nokho wena ulungile kukho konke okusehleleyo, ngokuba wenze ngeqiniso, kepha thina sinecala.
Verse 34. Namakhosi ethu nezikhulu zethu nabaphristi bethu nawo baba abagcinanga umthetho wakho, kabalalelanga imiyalo yakho nezixwayiso zakho obaxwayise ngazo.
Verse 35. Abakukhonzanga embusweni wakho, nasebuhleni bakho obukhulu owabanika bona, nasezweni elibanzi nelivundileyo owabapha lona ebusweni babo, ababuyanga emsebenzini yabo emibi.
Verse 36. Bheka, siyizinceku namuhla, nezwe walinika obaba ukuba badle izithelo zalo nokuhle kwalo. Bheka, siyizinceku kulo.
Verse 37. Lithelela kakhulu amakhosi owabeke phezu kwethu ngenxa yezono zethu, abusa phezu kwemizimba yethu naphezu kwezinkomo zethu njengokuthanda kwawo, thina sisekuhluphekeni okukhulu.
Verse 38. Ngenxa konke lokho senza isivumelwano esiqinisileyo, sasiloba kwanamatheliswa ngophawu izikhulu zethu namalevi ethu nabapristi bethu. Nehemiya isahluko 10 verse 1. Abanamathelisa nampa, uNehemiya umbusi ndodana kaHakaliya noSedekiya. Verse 2. NoSeraya noAzariya noJeremiya. Verse 3. NoPashuli noAmariya noMalikiya. Verse 4. NoHatushi noShebaniya noMaluki. Verse 5. NoHarimi noMeremoti noObhadiya. Verse 6. NoDanieli noGenethoni noBaraku. Verse 7. NoMeshulamu noAbhiya noMijamini. Verse 8. NoMahaziya noBiligayi noShemaya, labo babengabapristi. Verse 9. AmaLevi, uJeshua indodana kaAzaniya noBinuwa wamadodana kaHenadadi noKadimiyeli. Verse 10. Nabafowabo oShebaniya noHodiya noKelitha noPelaya noHanani.
Verse 11. NoMika noRehobe noHashabiya.
Verse 12. NoZakuri noSherebiya noShebaniya. Verse 13. NoHodiya noBani noBeninu. Verse 14. Izinhloko zabantu, oParoshi noPahati Moabi noElamu noZathu noBani. Verse 15. NoBuni noAzigadi noBebayi.
Verse 16. NoAdoniya noBigivayi noAdini.
Verse 17. NoAteri noHezekiya noAzuri. Verse 18. NoHodiya noHashumi noBesayi. Verse 19. NoHarifi noAnathoti noNobayi. Verse 20. NoMagipiyashi noMeshulamu noHeziri. Verse 21. NoMeshezabeli noSadoki noJaduwa. Verse 22. NoPelatiya noHanani noAnaya. Verse 23. NoHosheya noHananiya noHashubi. Verse 24. NoHaloyeshi noPiliha noShobegi. Verse 25. NoRehumi noHashabani noMahaseya. Verse 26. NoAhiya noHanani noAnani. Verse 27. NoMaluki noHarimi noBahana.
Verse 28. Abantu abasele abapriesti namaLevi nabalindisango nabahlabeleli namanethini nabo bonke ababezahlukanisile nabantu bezo kuba bazihlanganise nomthetho kaNkulunkulu nawomkabo namadodana abo namadodakazi abo bonke ababenolwazi lokuhlakanipha.
Verse 29. Babambelela kubafowabo abakhulu babo benza isithembiso nesifungo sokuba bahambe emthethweni kaNkulunkulu owanikwa ngesandla sikaMose inceku kaNkulunkulu. Bagcine benze yonke imiyalo kaJehova inkosi yethu nezahlulelo zakhe nezimiso zakhe. Verse 30. Ukuba singabanika abantu bezwe amadodakazi ethu, singathathela amadodana ethu amadodakazi abo. Verse 31. Nokuba lapho abantu bezwe beletha impahla noma uhlobo oluthile lwamabele ngosuku lwesabatha ukuba bathengise ngakho, singathengi kubo ngesabatha nangosuku olungcwele, futhi siwuyeke unyaka wesikhombisa nazo zonke izikwenetu. Verse 32. Futhi sazimisela umthetho ukuba sithele ingxenye esithathu yeshekeli ngonyaka ibe ngeyomsebenzi wendlu kaNkulunkulu wethu.
Verse 33. Eyesinkwa sokubukwa kanye nomnikelo wempuphu wemihla yonke, nomnikelo oshiswa imihla yonke, neyamasabatha, neyokwethwaswa kwenyanga, neyemikhosi emisiweyo, neyezinto ezingcwele, neyeminikelo yezono okuba kwenziwe ukubuyisana kuka-Israyeli nomsebenzi wonke wendlu kaNkulunkulu wethu.
Verse 34. Senza inkatho thina abapristi namaLevi nabantu ngomnikelo wezinkuni ukuba zingeniswe endlini kaNkulunkulu wethu njengezindlu zawobaba ngezikhathi ezinqunyiweyo iminyaka ngeminyaka, zibaswe phezu kwe-athali likaJehova uNkulunkulu wethu njengokulotshiweyo emthethweni. Verse 35. Kulethwe endlini kaJehova ulibo lomhlabathi wethu nolibo lwezithelo zemithi yezinhlobo zonke iminyaka ngeminyaka. Verse 36. Kulethwe endlini kaNkulunkulu wethu namazibulo amadodana ethu nawezimpahla zethu njengokulotshiweyo emthethweni, namazibulo ezinkomo zethu nawezimvu zethu kubapristi abakhonza endlini kaNkulunkulu wethu. Verse 37. Silethe ulibo lomgqakazo wethu neminikelo yethu yokuphakanyiswa nezithelo zemithi yezinhlobo zonke newayini namafutha kubapristi emakamereni endlu kaNkulunkulu wethu nokweshumi komhlabathi wethu kumaLevi, ngokuba wona amaLevi amukele okweshumi emizini yonke esilima kuyo. Verse 38. Umpristi indodana ka-Aaron ubeyakuba namaLevi, lapho amaLevi amukele okweshumi, amaLevi ayakukhuphulela okweshumi kokweshumi endlini kaNkulunkulu wethu emakamelweni endlini yengcebo. Verse 39. Ngokuba abantwana baka-Israyeli nabantwana bakaLevi babeyakukhuphulela umnikelo wamabele newayini namafutha emakamereni lapho kukhona izitsha zendlu engcwele, nabapristi abakhonzayo nabalindisango nabahlabeleli besengenakuyishiya indlu kaNkulunkulu wethu.
Nehemiya 11 verse 1. Izinduna zabantu zahlala eJerusalema, abantu abaseleyo benza inkatho kuyisa umunye wabayishumi njalo kubahlala eJerusalema umuzi ongcwele nabayishaga lolunye kweminye imizi.
Verse 2. abantu babusisa bonke abantu ababezinikele ngenhliziyo yokuhlala eJerusalema.
Verse 3. Nazi izinhloko zezwe ezazihlala eJerusalema, kepha imizini yakwaJuda bahlala imizini yabo, kwaba yilona lo efeni lakhe, abakwa-Israyeli, nabapriesti namaLevi, namaNethini nabantwana bezinceku zikaSolomoni.
Verse 4. EJerusalema kwahlala abantwana abathile bakwaJuda nabakwaBenjamini. Kubantwana bakwaJuda ngu-Athaya, kaUziya, kaZakhariya, kaAmariya, kaShefathiya, kaMahalalele, wabantwana bakwaPheresi. Verse 5. NoMahaseya, kaBaruki, kaKhorihozi, kaHazaya, kaAdaya, kaJoyaribi, kaZakhariya indodana yomShiloni. Verse 6. Onke amadodana kaPheresi ahla eJerusalema ayengamadoda anamandla angamakhulu amane namashumi ayisithupha neshagalombili. Verse 7. Naba abantwana bakaBenjamini: uSalu, kaMeshulamu, kaJohedi, kaPhedaya, kaKholaya, kaMahaseya, kaItiyeli, kaJeshaya. Verse 8. Emva kwakhe ngoGabayi noSalayi bengamakhulu ayishagalolunye namashumi amabili ayishagalombili. Verse 9. UJoweli indodana kaZikiri wayengumbonisi, uJuda indodana kaHasenuwaye wayengowesibili emzini. Verse 10.
Kubapriesti nguJedaya indodana kaJoyaribi noJakini.
Verse 11. NoSeraya kaHilikiya, kaMeshulamu, kaSadoki, kaMerayoti, kaAhithubi, umphathi wendlu kaNkulunkulu. Verse 12. Nabafowabo ababewenza umsebenzi abangamakhulu ayishagalombili namashumi amabili nambili: no-Adaya kaJerohamu, kaPhelaliya, kaAmisi, kaZakhariya, kaPhashuri, kaMalikiya. Verse 13. Nabafowabo izinhloko zawoyise bengamakhulu amabili namashumi amane nambili: no-Amashisayi, ka-Azareli, ka-Ahizayi, kaMeshilemoti, ka-Imeri. Verse 14. Nabafowabo amaqhawa namandla beyikhulu namashumi amabili neshagalombili. Umbonisi wabo wayengumzabidiyeli indodana kaHagedolimi. Verse 15. KumLevi nguShemaya, kaHashubi, kaAzirikamu, kaHashabiya, kaBuni. Verse 16. NoShabethayi, noJozabadi, bezinhloko zamaLeva babephethe umsebenzi wangaphandle wendlu kaNkulunkulu. Verse 17. NoMathaniya, kaMika, kaZabidi, kaAsafa, induna yomkhuleko wokubonga, noBakibukiya owesibili phakathi kwabafowabo, noAbida, kaShamua, kaGalali, kaJeduthuni. Verse 18. Onke amaLevi emzini ongcwele ayengamakhulu amabili namashumi ayishagalombili nane. Verse 19. Abalindisango Akubi noTalimoni nabafowabo ababelinda ngasemasangweni babeyikhulu namashumi ayisikhombisa nambili. Verse 20.
AbakwaIsrayeli abaseleyo abapriesti namaLevi babesemizini yonke yakwaJuda kwaba yilona lowo efeni lakhe.
Verse 21. AmaNethina ahlale Ofeli, oSiha noGishipha babephezu kwamaNethina. Verse 22. Umboniso wamaLevi eJerusalema kwakungu-Uzi kaBani, kaHashabiya, kaMathaniya, kaMika, wamadodana ka-Asafa, abahlabelele ngumphathi womsebenzi wendlu kaNkulunkulu. Verse 23. Ngoba kwakukhona umyalo wenkosi ngabo, nomthetho wabahlabeleli njengokufunekayo imihla ngemihla. Verse 24. UPhethahiya indodana kaMeshezabeli wabantwana bakaZera indodana kaJuda wayengasesandleni senkosi ezindabeni zonke zabantu. Verse 25. Emizaneni namasimayo kwahlala abanye abantwana bakaJuda eKiriyati Arabi nasemzaneni yalo, naseDiboni nasemzaneni yalo nasejakabiseyeli nasemzaneni yalo. Verse 26. NaseJeshua naseMolada naseBeti Peleti. Verse 27. NaseHasari Shuwali naseBerisheba nasemzaneni yalo. Verse 28. NaseSikilaki naseMekona nasemzaneni yalo. Verse 29. NaseEnirimoni naseSora naseJarimuthi.
Verse 30. NaseZanowa naseAdulamu nasemizaneni yawo naseLakishi inamasimu alo naseAzeka nasemzaneni yalo bamisa kusukela eBerisheba kuze kube sesigodini sikaHinomu.
Verse 31. Abantwana bakaBenjamini bahlala kusukela eGeba kuze kube seMikimasi naseAja naseBhetele nasemzaneni yalo.
Verse 32. NaseAnathothi naseNubi naseAnaniya.
Verse 33. NaseHasori naseRama naseGitayimi. Verse 34. NaseHadidi naseSeboyimi naseNebalati. Verse 35. NaseLodi naseOno isigodi sababazi. Verse 36. KumaLevi zigaba zakwaJuda zahlanganiswa noBenjamini. UNehemiya isahluko 12 verse 1. Nabo abaphristi namaLevi abakhuphuka noZerubabele indodana kaSheyalithiyeli noJeshua, oSeraya noJeremiya noEzra. Verse 2. NoAmariya noMaluki noHathushi. Verse 3. NoShekaniya noRehumi noMeremoti. Verse 4. NoIdo noGinetoyi noAbhiya. Verse 5. NoMijamini, noMahadiya, noBilika. Verse 6. NoShemaya, noJoyaribi, noJedaya. Verse 7. NoSalu, noAmoki, noHilikiya, noJedaya. Laba beyizinhloko zabaphristi nezabafowabo emhleni kaJeshua. Verse 8. AmaLevi ngoJeshua, noBinui, noKadimiyeli, noSherebiya, noJuda, noMathaniya owayephethe kubonga yena nabafowabo. Verse 9. NoBakibukiya noUno abafowabo bemalungana nabo ngezigaba. Verse 10. UJeshua wazala uJoyakimi, uJoyakimi wazala uEliyashibi, uEliyashibi wazala uJoyada. Verse 11. UJoyada wazala uJonathani, uJonathani wazala uJaduwa. Verse 12. Emihleni kaJoyakimi izinhloko zawuyise babaphristi zazilezi: ekaSerayi nguMeraya, ekaJeremiya nguHananiya. Verse 13. EkaEza nguMeshulamu, ekaAmariya nguJehuhanani. Verse 14. EkaMaluki nguJonathani, ekaShebaniya nguJosefa. Verse 15. EkaHarimi nguAdina, ekaMerayoti nguHelekayi. Verse 16. Eka Ito uZakariya, eka Genetoni kuMeshulamu. Verse 17. Eka Abhiya uZikiri, eka Miniyamini, eka Mohadiya kuPilitayi. Verse 18. Eka Bilika uShamua, eka Shemaya uJohanathani. Verse 19. Eka Joyaribi kuMathenayi, eka Jedaya kuUzi. Verse 20. Eka Salayi uKhalayi, eka Amoki uEbere. Verse 21. Eka Hilikiya uHashabiya, eka Jedaya uNethaneli. Verse 22.
AmaLevi abhalwa emihleni kaEliyashibi noJoyada noJohanani noJaduwa njengezinhloko zawoyise kanye nabaphristi ekubuseni kukaDariyu umPheresiya.
Verse 23. Izinhloko zawuyise babantwana bakaLevi zalotshwa encwadini yezindaba zemihla ngemihla kwaze kwaba semihleni kaJohanani indodana kaEliyashibi. Verse 24. Izinhloko zamaLevi nazi: uHashabiya noSherebiya noJeshua indodana kaKadimiyeli kanye nabafowabo malungana nabo ukuba badumise babonge njengemiyalo kaDavide umuntu kaNkulunkulu isigaba malungana nesigaba. Verse 25. Mathaniya noBakibukiya noObadiya noMeshulamu noThalimoni noAkubi babengabalindisango belinda izindlu zokubekelela ngasimasangweni. Verse 26. Labo babekhona emihleni kaJoyakimi indodana kaJeshua kaJosadake nasemhleni kaNehemiya umbusi noEzra umbhali.
Verse 27. Ekuhlanjululweni kogange lwaseJerusalema bafuna amaLevi ezindaweni zawo zonke ukuba ayiswe eJerusalema ukwenza ukuhlambulula ngokuthokoza nangokubonga nangokuhlabelela ngamasimbali nangezigubhu nangamahabhu.
Verse 28. Abantwana babahlabeleli babuthana bevela ethafeni lalizungeza eJerusalema nasemzaneni yamaLevi. Verse 29. NaseBhethi Giligali nasemasimini aseGeba nase-Azimaveti ngokuba babezakhele imizana nxa zonke zeJerusalema. Verse 30. AbaPhristi namaLevi basebezihlambulula bahlambulula nabantu namasango nogange. Verse 31. Ngase ngikhuphulela ogangeni izikhulu zakwaJuda ngabeka izigaba ezimbili ezinkulu ezabongayo zahlaba ihele esinye sahamba ngosokunene ogangeni saya ngasesangweni lomquba. Verse 32. Emva kwaso kwahamba uHoshaya nengxenye ezikhulu zakwaJuda. Verse 33. No-Azariya no-Ezra noMeshulamu. Verse 34. NoJuda noBenjamini noShemaya noJeremiya. Verse 35. Kanye namadodana athile abaPristi ephethe amacilongo uZakhariya kaJonathani kaShemaya kaMathaniya kaMikhaya kaZakuri ka-Asafa. Verse 36. Nabafowabo oShemaya noAzayeli noMilalayi noGilalayi noMahayi noNethaneli noJuda noHanani bephethe izinto zokubethwa zikaDavide umuntu kaNkulunkulu. U-Ezra umbhali wayengaphambi kwabo. Verse 37. Ngasesangweni lomthombo malungana nabo bakhuphuka ngezikhwelo zomuzi kaDavide ezikhweleni zogange ngasenhla kwendlu kaDavide kwazi kwaba sesangweni lamanzi. Verse 38. Esinye isigaba sayo ngakwesokhohlo imihla ngisilandela kanye nengxenye abantu ogangeni ngasenhla komboshongo wezithando kwazi kwaba sogangeni olubanzi. Verse 39. Nangenhla kwesango lakwa-Efrayimi nasesangweni elidala nasesango lezinhlanzi nasemboshongweni kaHananeli nasemboshongweni kaHameya kwazi kwaba sesangweni lezimvu bema esangweni letilongo. Verse 40. Zasezima lezo zigaba zombili zababonga endlini kaNkulunkulu kanye nami nengxenye ababusi inami. Verse 41. NabaPristo Eliyakimi noMahaseya noMiniyamini noMikhaya noElihohenayi noZakhariya noHananiya bephethe amacilongo. Verse 42. NoMahaseya noShemaya noEliyazare noUzi noJehohanani noMalikhiya noElamu noEzeri abahlebeleli bahlabelela ngokuzwakalisayo benoJizrahiya umbonisi wabo. Verse 43. Banikela ngemihlatshelo emikhulu ngalolo suku bethokoza ngokuba uNkulunkulu wayebathokozisile ngentokozo enkulu. Nabesifazane nabantwana bathokoza kwezwakala kude ukuthokoza kweJerusalema. Verse 44. Ngalolo suku amisa amadoda ukuba babe ngabaphathi bamakamelo engcebo nabemnikelo okuphakanyiswa nabolibo nabokweshumi ukuba baqoqele kuwo njengamasimu emizi zabelo ezinqunyelwa abaPristi namaLevi ngomthetho ngokuba uJuda wathokoza ngabaPristi namaLevi asebebekiwe. Verse 45. Bagcina imfanelo kaNkulunkulu wabo nemfanelo yokuhlambulula kanye nabahlabeleli babalindisango njengemiyalo kaDavide noSolomoni indodana yakhe. Verse 46. Ngokuba nasemhleni kaDavide neka-Asafa kwasendulo kwakukhona abaholi babahlabeleli kanye nezihlabelelo zokudumisa nezokubonga uNkulunkulu. Verse 47. Wonke uIsrayeli wayesenika emihleni kaZerubabeli nasemihleni kaNehemiya abahlabeleli nabalindisango izabele njengokufunekayo imihla ngemihla bakungcwelisela amaLevi namaLevi akungcwelisela amadodana kaAaron. Nehemiya isahluko 13 verse 1. Ngalolo suku kwafunda encwadini kaMose endlebeni zabantu kwafunyana kulotshiwe kuyo ukuthi owaka Amon waka Moabe abanakungena ebandleni kaNkulunkulu kuze kube phakade. Verse 2. Ngokuba bahlangabezanga bakwa-Israyeli ngesinkwa samanzi kepha babaqashela ubile yami ukuba abaqalekise kodwa uNkulunkulu wethu waphendula isiqalekiso saba isibusiso. Verse 3. Kwathi sebezwile umthetho bahlukanisana no-Israyeli yonke ingxube evange. Verse 4. Ngaphambi kwalokhu u-Eliyashibi umpristi owayemisela amakamelo endlu kaNkulunkulu wethu isihlobo sikaThobhiya. Verse 5. Wayemlungisele ikamelo elikhulu lapho kade bebeka khona iminikelo yempuphu nenhlaka nezitsha nokweshumi kwamabele newayini namafutha okwakunqunyelwe ngomthetho amaLevi nabahlabeleli nabalindisango kanye neminikelo yabapristi. Verse 6.
Kepha kukho konke lokho ngangingekho eJerusalema ngokuba ngonyaka wamashumi amathathu nambili kaRitashishati inkosi yaseBhabhele ngaya enkosini nangasekugcineni kwezinsuku ngacela enkosini.
Verse 7. Ngaya eJerusalema ngaqonda okubi u-Eliyashibi akwenzela uThobhiya ngokumlungisela ikamera emagcekeni endlu kaNkulunkulu.
Verse 8. Kwaba kubi kakhulu kimi ngalahla phandle zonke izinto zendlu kaThobhiya zikhishwe ekamelweni. Verse 9. Ngase ngithi mabahlambulule amakamelo ngabuyisela khona izitsha zendlu kaNkulunkulu kanye nemnikelo yempuphu nenhlaka.
Verse 10. Ngase ngazi ukuthi amaLevi awanikwanga izabelo zawo, amaLevi nabahlabeleli abenza umsebenzi babebalekele kwaba yilona lo ensimini yakhe. Verse 11. Ngase ngiphikisana nababusi ngathi ishiyelweni indlu kaNkulunkulu na, ngababutha ngababeka ezindaweni zabo.
Verse 12. Wonke uJuda wayeseletha okweshumi kwamabele nokwewayini nokwamafutha engcebeni.
Verse 13. Ngabeka abaphathi zinkwa phezu kwengcebo nguSheremiya umpristi noSadoku umbhali noPhedaya wamaLevi eceleni kwabo kwakunguHanani kaZakuri kaMathaniya ngokuba kwathiwa bathembekile babeyakwabela abafowabo.
Verse 14. Ngalokho ngikhumbule uNkulunkulu wami ungesuli izenzo zami zomusa engizenzileyo endlini kaNkulunkulu wami nasenkonzweni yayo.
Verse 15. Ngalezo zinsuku ngabona kwaJuda abanyathela izikhamo zewayini ngeSabatha nabaletha izithungo zamabele bethwesa izimbongolo newayini nezithelo zewayini namakhiwane nemithwalo yonke bekungenisa eJerusalema ngosuku lweSabatha. Ngabaxwayisa ngosuku abathengisa ngalo lokho kudla. Verse 16. Abasethile ababehlala khona bangenisa izinhlanzi nezimpahla zezinhlobo zonke bathengisa ngakho ngeSabatha kubantwana bakwaJuda naseJerusalema.
Verse 17. Ngase ngiphikisana nabakhulu bakwaJuda ngathi kubo, okubi kuni lokhu enikwenzayo nilona usuku lweSabatha na?
Verse 18. Abenzanga kanjalo yihlo noNkulunkulu wenu akehliselanga yini phezu kwenu konke lokho kubi naphezu kwalomuzi na? Nokho nina niyenezela intukuthelo phezu kwa-Israyeli ngokulona iSabatha. Verse 19. Kwathi lapho amasango aseJerusalema eseqala ukuba mnyama lingakafiki iSabatha, ngathi mazivalwe izivalo, ngathi futhi mazingavula lize lidlule iSabatha. Ngabeka ezinye izinceku zami ngasemasangweni ukuba kungangeniswa mthwalo ngosuku lweSabatha. verse 20. Abathengi nabathengisi bezimpahla zezinhlobo zonke basebelala ngaphandle kweJerusalema kanye nakabili.
Verse 21. Ngabaxwayisa ngathi kubo, nilalelani malungana nogange na? Uma niphinda ngiyakubeka isandla sami kini. Kusukela kuleso sikhathi abafikanga ngeSabatha. Verse 22. Ngasho kumalevu ukuba azihlambulule eze alinda amasango angcwelise usuku lweSabatha. Ngalokho ngikhumbule uNkulunkulu wami ungawukele ngobuningi bomusa wakho.
Verse 23. Futhi ngalezo nsuku abona abaJuda ababezithathela besifazane base-Ashidodi nabaka-Amoni nabakwaMowabi.
Verse 24. Abantwana babo bakhuluma ngokwengxenye ngesi-Ashidodi bengenakukhuluma isiJuda, bakhuluma ngolimi lwezizwe ngezizwe.
Verse 25. Ngabasola ngalokho, ngabathuka, ngashaya abanye abantu, ngabahluthulula izinwele, ngabafungisa uNkulunkulu ngathi, ninganika amadodana abo amadodakazi enu, ningathathela amadodana enu amadodakazi abo. Verse 26. Akonanga ngalokho Solomoni inkosi ya-Israyeli na, phakathi kwezizwe eziningi kwakungekho nkosi enjengaye. Wayethandekile uNkulunkulu wakhe, uNkulunkulu wambeka inkosi phezu kwa-Israyeli wonke, nokho abesifazane babezize bamonisa naye. Verse 27. Sekuzwakele nangani ukuthi nenzile konke lokho okubi kakhulu kuba niphambwe kuNkulunkulu wethu ngokuzithathela abesifazane babezizwe. Verse 28. Enye amadodana kaJoyada, indodana ka-Eliashibu umpristi omkhulu, yayingumkhwenyana kaSanibhalade umHoroni, ngamxosha kimi. Verse 29. Bakhumbule uNkulunkulu wami ngokuba bangcolisile ubupristi nesivumelwane sabapristi nesamalevi. Verse 30. Ngase ngibahlambulula kukho konke kwabezizwe, nganquma izimfanelo zabapristi namalevi, kwaba yilona lowo emsebenzini wakhe. Verse 31. Nomnikelo wezinkuni ngezikhathi ezinqunyiweyo nolibo ngikhumbule, uNkulunkulu wami kube kuhle kimi.